جان ووقا هوتيلكا.
John arrives at the hotel.
وحو كرمير يا ميسكا هوري.
He checks in at the front desk.
كريبتونيسكا يا دولا عدينا يا.
The receptionist smiles warmly.
يدو وحي سيني سافر ياشا.
She gives him a key.
جان وحو أمهد إلينا يا يدا فراها.
John thanks her for the key.
ماركا وحو تجا يا قول كيسا.
Then, he goes to his room.
قولك وا ونكسن يهي او نديف اه.
The room is nice and clean.
ووحو ديغا يا بورس ديسا.
He puts down his bag.
كديب جون وحو تيغا يا بركدا.
Next, John goes to the pool.
بيولك وا وين يهي.
The pool is very big.
وحو ما كوچيرو بركد.
He swims in the pool.
كديب دباشا ووحو دريما يا فرحد.
After swimming, he feels happy.
John wujia fasah disa.
John enjoys his vacation.
Rosa Siyabitova wa nagduqo.
Rosa Siyabitova is an elderly woman.
Waxay ku nooshahay keligood guri yar yar.
She lives alone in a small apartment.
Rosa waxay heshaa masruuf bil kasta.
Rosa receives a pension every month.
Si kastaba ha noqotee, maaha lacag ku filan.
However, it is not enough money.
وحي خستهاي إني لعاق بحسو عنتظا إيو بيلاشا.
She must pay for food and bills.
بلاد كدامان وحي كوال والسنتهاي لعاق تيدا.
Every month, she worries about her money.
روسا وحي جئشهاي إن أي كيتساتو وحير.
Rosa likes to save very little.
وحي جئشهاي إن أي بيرتا كوسميسو وقتي جيدا فوران.
She loves to garden in her free time.
بيرتو ديسكا أيا يرير لكن مدبله.
Her garden is small but colorful.
Rosa waxay beerta ubaxyo iyo khudaar.
Rosa grows flowers and vegetables.
Waxay la wadaagtaa iyaga saaxiibadeed.
She shares them with her friends.
Waxay caawinayaan mareekha xilig mar ay awoodaan.
They help her sometimes when they can.
Rosa waxay faraxsan tahay nolosheeda fudud.
Rosa is happy with her simple life.
Maanta waa ahad aniga waxaan ku faraxsanahay inaan wareysi la sameeyo ciyaaryahan aan ah.
Today is Sunday and I am excited to interview a famous athlete.
Magaceedu waa Lisa waxayna ku guuleysatay tartamo badan.
Her name is Lisa and she has won many championships.
Waxaan rajaynayaa inaan wax ka barto safarka ay leedahay.
I am looking forward to learning about her journey.
Waxay bilowday in ay ciyaarto fariinta markii ay ahayd 5 sano oo keliya.
She started playing sports when she was just 5 years old.
Lisa waxay ciyaartay kooxdeeda dugsiga waxayna si xoog leh u tababartay.
Lisa played on her school team and trained hard.
Waxay mar walba ku riyootay inay noqoto ciyaaryahan xirfadeed.
She always dreamed of becoming a professional athlete.
Hurtkani riyadu waxay dardargelinaysaa inay tababarto maalin walba oo ay kor ugu qaado xirfadaheeda.
This dream pushed her to train every day and improve her skills.
Waxay ka qayb galay tartamo badan oo ay ku guuleysatay dhowr abaalmarin.
She participated in many competitions and won several medals.
Hadda waxay ku diyaarinaysaa tartan samafal bisha soo socota.
Now, she is preparing for a charity tournament next month.
Tartanka ayaa ujeedkiisu yahay in uu caawiyo carruurta baahida leh iyo dhiirigelinta ciyaaraha.
This tournament aims to help children in need and promote sports.
Waxaan aaminsanahay in Lisa ay dhiirigeliso ciyaartooyo badan oo dayar ah.
I believe that Lisa will inspire many young athletes.
Tani waa fursad weyn oo u ah hay'adaha samafalka iyo ciyaaraha.
This is a great opportunity for charity and sports.
Garoonku wuxuu noqday mid buuq badan leh iyadoo taageerayaashu isu yimaadeen kulanka.
The stadium was buzzing with excitement as fans gathered for the match.
Juarez wuxuu diyaar u ahaa inuu wajahdo kooxda Pumas oo xoog badan.
Juarez was ready to face off against the fierce Pumas team.
Pumas wuxuu lahaa xilli weyn waxayna ku kalsoon yihiin xirfadahooda.
Pumas had a great season and were confident in their skills.
Liiska ayaa lahaa qaar ka mid ah lama huraanada oo ay ku jiraan weeraryahan cusub.
The lineup had some surprises, including a new striker.
Macaamiisha ayaa doonaysay in ay arkaan sida ciyaartu u dhacdo.
Fans were eager to see how the game would unfold.
Macalin Juarez wuxuu aaminsanaa in kooxdiisu ay heshay gacanta sare.
Juarez's coach believed his team had the upper hand.
Marka ciyaarta bilaabatay, jawiga ayaa ahaa koronto.
As the match began, the atmosphere was electric.
Labada kooxood ayaa muujiyay dagaal bilowgii.
Both teams showed aggression from the start.
Taageerayaashu waxay gacmahooda kor u qaadeen rajaynaya inay helaan gool.
The fans cheered loudly, hoping for a goal.
Bartamaha qaybta koowaad Juris ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay.
Midway through the first half, Juarez scored the first goal.
Bulka ayaa ka jiray farxad iyo bogaadin.
The crowd erupted in cheers and applause.
Pumas waxay dib u socday si degdeg ah oo ka jawaabtay ciyaar fiican.
Pumas regrouped quickly and retaliated with a brilliant play.
Ciyaarta ayaa ku socotay falanqayn dhammaystiran.
The game continued with end-to-end action.
Labada labadaasi way dagaalameen si adag ilaa calanka ugu dambeeya.
Both teams fought hard until the final whistle blew.
Dhammaad Juras guuleystay oo xaqiijiyay saddexda dhibcood.
In the end, Juarez triumphed and secured the 3 points.
Waxay ahayd ciyaar dib loo xasuusan doono waqti dheer.
It was a match that would be remembered for a long time.
Los Angeles Lakers waxay la kulmeen caqabado aan la mid ahayn ciyaartoodii ugu dambeysay ee ay la galeen Boston Celtics.
The Los Angeles Lakers faced an unprecedented challenge in their recent match against the Boston Celtics.
Ciyaartan waxay muhiim u ahayd rajadooda playoff, gaar ahaan iyadoo ay dhaawacantay ciyaartoydooda xiddiga ah.
This game was critical for their playoff aspirations, particularly with their star player injured.
Jackson Hayes, wax ka mid ah kooxda cusub, ayaa la arkay inuu yahay qodob muhiim ah ciyaartan.
Jackson Hayes, a relatively new addition to the team, was viewed as a pivotal factor in this match.
Awoodiisa akhri wada ciyaarta iyo samaynta go'aanno degdeg ah ayaa ka dhigaysa mid ka duwan dadka kale.
His ability to read the game and make quick decisions set him apart from others.
Inta ciyaarta, xirfadaha difaaca ee uu leeyahay ayaa si isku mid ah u yaab leh oo ka hortagaya fursado dhowr ah oo ka imaanaya mucaaradka.
During the game, his defensive skills were equally impressive, thwarting several opportunities for the opposition.
Markii saacada ay dhammaatay, Hayes wuxuu muujiyay degen weyn hoos cadaadis.
As the clock wound down, Hayes exhibited remarkable poise under pressure.
Waxqabadkiisu kaliya ma uu saameeyay saaxiibadiis laakiin sidoo kale wuxuu xaqiijiyay guul muhiim ah oo ay u heshay Lakers.
His performance not only impressed his teammates but also secured a crucial victory for the Lakers.
Kadib dhacdadii, falankayaasha ayaa ku ammaanay isaga isagoo ahaa geesiga aan la aqoonsan ee ciyaarta.
In the aftermath, analysts hailed him as the unsung hero of the match.
Ugu dambayn, Jackson Hayes ayaa cadeeyay in uu yahay hanti qiimo leh oo ka tirsan Los Angeles Lakers.
Ultimately, Jackson Hayes proved that he is a valuable asset to the Los Angeles Lakers.
Hormaradii ugu dambeeyay ee cilmi nafsiga waxay iftiiminayaan shaqooyinka qarsoon ee maskaxda aadanaha.
Recent breakthroughs in neuroscience have shed light on the enigmatic workings of the human brain.
Farsamooyinkii hal-abuurka leh ayaa hadda muujinaya xiriirada neerfaha qiirsi ah oo aan horay u muuqan sayniska.
Innovative imaging techniques now reveal intricate neural connections previously invisible to science.
Hormaradan waxay leeyihiin cawaaqib muhiim ah oo ku saabsan fahamka xanuunada maskaxda.
These advancements have significant implications for understanding cognitive disorders.
Daraashtiyadu waa in ka naqdiyay kiyaal deeyata keeno naafo.
Recent studies have identified key biomarkers indicative of neurodegenerative diseases.
Saameynta ayaa ka baxda pathology saameynta labada dhanka caafimaadka iyo dhanka nafsiga.
The implications extend beyond pathology, affecting both the medical and psychological fields.
Marka aynu qoto dheehan siyaado muran, arrimo ka qabso abuur cawdowna oo degdeg ah.
As we delve deeper into this intricate subject, ethical considerations emerge analytically and urgently.
Soo kabka sahmiyo sheegta madaxda xoojinta ka dhigaysa hablaba fikradaha cilmi baarista.
The rapid pace of discovery demands rigorous ethical frameworks to guide research practices.
Iskaashatada u dhexaysa saynisyahanno neerf ah iyo dhakhaatiirta ayaa kor u qaadaysa deegaan hal-abuurnimo.
The collaboration between neuroscientists and clinicians cultivates an environment of innovation.
Hababkan isir umay inay ku kici kara fahamka qoto dheer ah xagga habka maskaxda.
Such interdisciplinary approaches foster a comprehensive understanding of brain functionality.
ugu dambayn helitaankaas waxay keeni karaan daaweyn ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda.
Ultimately, these discoveries may lead to revolutionary treatments for mental health issues.
Waqtiga neuros een ee ma ahan maaha faka maskaxda laakiin kor u qaadista wanaaga aadanaha.
This era of neuroscience is not merely about understanding the brain but enhancing human well-being.